zenkole kusekho amagwala betha amabhinqa aphinda azibize ngamagorha nizizinja ngokwenene nam ndiyakrokra ndithi asoze ndixole kusekho nqeva bazithathela ngethova nabankqonkqozela amaxhegwazana ngexesha lezikhova asoze tu indixolise abantwana bexuthelwa ngasezivenkileni nakwezirhontshi bencathelwa futhi asoze ndixole ndingekaboni lamazim evalelwa egwetywa phantsi kwetyala lokuhlasela ababoni kwalo gadi leleziko nto nje bayazibasela kwathina masizibekeni ityala ngokuba le nto siyayivumela ezinqawa kunye namaxhalanga odade bethu siyazijulela siyabakhanyela endaweni yokubakhusela ngoba ngusibala uthenjisa ukuvuselwa okanye emsebenzini ucenga ukunyuselwa unomona ngabantwana bakokwabo kum kungamane kuthiwo kwinkunzane ngabo ndixolela ukubetha ngezigathiwo
Ayasoze ngxole yeah uluxolo lungamandi lubuli ayasoze ngxole yeah uluxolo lungamandi lubuli
ayasoze inasoze
Koko ithi ubuphi bendifuna bendilandela ukwenzela umzekelo mna lo bebendixheka namhla ndiyazama baxela xa mbexingedakeni bayaleqeka mntana xheko uzufunge ukuba kukho nto ingabulaleka kwaye ungasoze watyiwa sisazela olo hlobo qina umqolo udlule kwimibandela ze ubashiye amadolola wabo egevezela abe umama lo undizalayo kungekho nto anokuyisola ngoba unethemba lokuba ilanga ngenye imini uya kulibona koko mna nditsho uandile sele endivele ukudlala kodwa yena umama ebelikhangela igqesha lokubopha khona ukuze nam ndizibone ndiphola loo nto ithi noxa bendigoloza ekukhuleni ewe amazulu angakhala nsizwa kodwa nawe ungandibiza unongoloza ngoba namhla usikholise ngenxa kamama
indodaxole olwam uxolo lingamaneke libole ayiqhife enga nokuba mandizole asoze ndixole hayi asoze ndixole asoze ndixole tu asoze ndixole olwam uxolo lingamaneke libole ayiqhife enga nokuba mandizole asoze ndixole Asoze ndixole.